runtana waa laba jeer ayaha ka nagadii walaalayn ka nagadiina wala waaye xaalad bini aadanimo eed inta qarsan yaa ku jirta gobolladan koonfur galbeed ee sidiidi gobol dhibaatooyin golo kumid ee biilaana jarta deegaano badan khaasatan hadda baydhowo oo 2,301 oo qaxooti oo shaqsiya ee kooy magaalada oo magaaladii oo awalba isku bii yaraayti iyo haddana dad badan ha ku korali si aad aragaas may leeraay bii dhaaminha ayaa may leeraay magaaladii imbaahanta un wala la kulumnay markii un xamar roogni madaxweynaha farmaajo la kulumnay ra-iisul wasaaraha xasan qeyra la kulumnay hay-adaha qaarsho la kulumnay xataa may leeraay wiig baryay walaay ka dambweyey bii dhaaminha la bilaaway dowladda dhexe wasaaradda tamartii biyaha oo hormar siyaasi may leeraay wasaaradda tamarta biyaha oo baydhowo iyo barnaamij hadda bilaabeen bii dhaaminha wala kala jartay magaaladii walhaka barakacay baadii dad jara ma leh beerogu walha ku tabi dadkii walna ma haysadaan biladkii ka baahanyihin si una dheegaani may leeraay xataa dad oo jiri i haddu may leeraay ka dhadhamadi baaha daraadiya magaaladii jarta kayla dhaan intii una insuubinna dhinacaas walaha ku dhammaynay xataa ra-iisul wasaaraha wala waaye in booyada gudoomihii gobolka banaadir la amray in magaalada baydhowo may leeraay sidiin ka dhaqsi badan yoona in gurmudan oo booyada in gadan taasna galanta ka jarta tan kalan inkooy siisan ku warqabtan labaati ili sana wala jarta dad oo dugsi sare ku bahay shaqana in halna beledkii rooga oo may leeraay jaamacad wal ku dhiibi waaysan dad hadda jaamaca dugsi sare ha ku bahay oo waalidiintii oo dhiibi waaysan ya jarta yoona may leeraay sidii may leeraay ummaddu jaamacadooga saliin ku bii iyo wala la kulumnay ra-iisul wasaaraha shaksiyan uuse shaksiyadiis iyo wala ballanqaaday 4 sana jaamacad baydhowo may leeraay dalkii dibaddaba haatoy in may leeraay hadda baydhowo la ku bilaabo dhallinyaradii la aruuriyey oo society oo uuse ku bii mashaarid ayaa may leeraay iyo ka tabarucay taasna barnaamij iyo galanta kahay maalmaha haddaan hadareenay wala furaanay may leeraay ardayda haddii imtixaan laku qaado noo adeegsadaan maamulka gobolkii degmada la kaaladaan in dhallinyaro mas oo walbin haysan waalidiintii oo in biyo korna may leeraay lacagtaas jaamacadda walaay dadkaasa aruuriyaana wala la kaaladaan maamulka oo gobolka la kaaladaan sidii una in bilaabo fadni falanshe markuu wala faday qof walba oo ummadun may leeraay in gargaaro kor bii dhiibi kora ganacsato xoog leh magaalada ku sugan shirkado faylana roogan dalka dibaddiis dad faylana rooga sidii may leeraay ummadun gargaar degdeg ah liin suu bii fadi khaasatan waagi hore un xafiiskan aysan aragaysan an walahay may leeraay dhinaga samafalka ahay xafiiska walaha leera jiray xafiiskii golaha badbaadada leera jiray samafal badana ka biini dadka haddii sweden roogo oo may leeraay golahan badbaadada leerow wala ku fadaane in may leeraay arrintii samafalka ha nagaan waddankun samafal haddiin baahanyi samafalkaas wala ku qobada ummadu waliin qobada dadka jaaliida australia waa dadkii ku qayb qaaday oo may leeraay ciyaalka agoontu wala sii jari ciyaalka may leeraay oo dadka u waalan wala sii jari yoona saas oo kale in todobaadyadan ha dareer may leeraay dhaqaalana ha dhiibi guddiga iyo jara oo abaaro jara oo may leeraay heer gobole jara heer wala jara may leeraay maamul goboleeda jara dad ganacsata ee jaraan qof allu qofki han dhiibtan in magaaladii wala imbaahanta magaaladii hadda wala baydhowo wala kanagado ay tahay sidii leera jaray waagin may leeraay 1992 may leeraay madiinatu muslim bi ayi waagaas dadka in gurmud yahayaan meelin korayt warsamadhood meel leerawa wala ku furnay meel quudin ay ku furnay markii dambana wala kooyay adduunka dhan aha gurmadi hadda focuska baydhowo ha saarnay baydhowo dhibaato ka jarta oo may leeraay nool oo hungurlaanga ka jarta qaxootigii ha ka badaday dadkun xataa sidii dibliinka naga fadi oktoobar hadda bilo 19 rooba kooye oktoobarkaas sidii ku faa'iidaysa dufadan liin naga fadi qof walba qoyskii uusan naga koro oo beesasii koro oo ganacsatee ha bilaaway siyaasaddeen ha ahaato may leeraay samafal haatoy todobaadina haddareen siyaasad 2,301 oo qof waay haddii liin qiyaaso 3,000 oo qoysu waa tiro eedin badan waay ma tiradun oo kale welidii ma qoyna mayle markuu wala la faday ummaddu dhamma may leeraay dhibaataysan biyo laante eh raashin laante eh waxbarasho laante eh caafimaad laante eh walaa la fadayn may leeraay dadku hayn gurmuday magaaladaanna may leeraay hay badbaadiyoy badbaadadii naga toy in ummaddan dhibaataysan la badbaadiyay wallaahi kulli aniga hadda shaqsiyadeyda haddaan mahay laakiin dadka kale naftirkooda dad oo waxaa jiro oo hadda markan annaga aan qaylo dhaanta samaynayna xamar waxa waa xildhibaanaha ay la socday qof walbana waa xaq waayo shukriga ala waajib waa waajib ka saaran waa bulshadiisa annaga bulshadaana noo soo doortay.